kulantuna san dhageystayaal hadii aynu ku horeyno kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa hore waxay heshiis gaaraya sanadka 2022-ka oo la saxiixatay ciyaaryahankooda weerarka uga ciyaaray naadigaasi ee Lionel Messi haddana waxay doonaysaa inay la saxiixato heshiis taariikhdiisa inta ciyaaraha kubadda cagta ka dhiman uu naadiga Barcelona uu kula sii joogayo sida wargeyska Mundo Deportivo ee dalka Spain kasoo baxa uu shaaciyay heshiiska la mid ah ayaa bishii aynu kasoo gudbinay naadiga Barcelona waxa ay la gaartay ciyaaryahankooda Andres Iniesta heshiiska naadiga Barcelona kula joogay Lionel Messi ayaa markii hore waxa ay ahayd in uu dhaco sanadka soo socda hayeeshay naadiga Barcelona ayaa dhawaantan u cusboonaysiisay heshiiskiisa uu kula joogay naadiga Camp Nou gaarsiisayna ilaa 2022-ka xulka dalka Peru ayaa 2 gool waxba kaga adkaaday xulka dalka New Zealand lamar ahaantaasina ka mid noqday dalalka usoo baxay koobka adduunka ee sanadka soo socda dalka Ruushka ka ciyaari doona waxay noqdeen dalkii labisbanaad ee laga doonayay in koobkan uu usoo baxo ciyaaraha kala hartada ah ayaa waxa ay la ciyaaray xulka dalka New Zealand labada lugood marka lasku daro 2 gool waxba ku adkaaday xulka dalka Peru Everson Farfan iyo Cristiano Ramos ayaa u dhaliyay 2 gool xulka dalka Peru kadib markii Brazil gool la'aan ay labada wadan oo kusoo kala tageen ciyaarka dhacday Wellington ciyaaryahan Marcos Rojo oo u ciyaara naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay kooxda kubadda cagta Manchester United kadib dhaawac muddo ciyaartoygaasi la soo dirsay ku dhawaad 7 bilood ayuu naadigaasi ka maqnaa waxaana ciyaaryahankaasi daafaca Argentina u dhashay uu soo galay daqiiqadii 90-aad ciyaar ay naadiga Manchester United ciyaartoydooda da'da yar la dhaliyay naadiga Atletico Bilbao xartaas oo Arbacadii dhacday ayaa 2 gool waxa ku adkaaday naadiga kubadda cagta Manchester United Barcelona ayaa waxa ay doonaysaa in haddii ciyaaryahanka naadiga Liverpool u dheela Philippe Coutinho lagu adkeeyo Januaryda soo socota in ay markaasi qorsheeda labaad ka dhigato sidii ay u bartilmaameedsan lahayd ciyaaryahanka weerarka uga xiran naadiga Atletico Madrid iyo xulka dalka Faransiiska Antoine Griezmann wargeysa Daily Mail ayaa waxa uu shaaciyay in haddii naadiga Liverpool ay diido in mar kale naadiga Barcelona ay ka iibiso ciyaaryahan Philippe Coutinho ay 100 milyan oo lacagta euro ay meel u dhigtay naadiga Barcelona oo ay qorshaha labaad kaga dhiganayso sidii ay ciyaarankaasi Antoine Griezmann ula soo wareeg lahayd. Naadiga Barcelona ayaa bartilmaameedsanaysay ciyaaryahan Philippe Coutinho kadib markii Neymar uu ku biiray naadiga PSG xagaagii aynu kasoo gudbinay. Tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Arda Wenger ayaa waxa uu sheegay inuusan weligiisa arkin dhaawac la mid ah midka Santi Cazorla soo dirsay waxaana uu walaac ka muujiyay xaaladda ciyaaryahankaasi. Santi Cazorla ayaa October tii kasoo gudbinay dhaawac soo gaaray. Waxa uu baaday 8 qalliin in lagu sameeyo markaasi si dhaawaciisa uu uga soo kabsado. Cazorla ayaa hadda soo kabsanaya waxaana la rajeynayaa in uu ciyaaraha dib ugu soo laabto Januaryda soo socota. Arsenal waxa ay martigelin doontaa naadiga Tottenham maalinta Sabtida ay kulanka xisaab badan ee London Derby labada kooxood wada dheeli doonaan. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas ayaynu joogtay.